Twari babiri mu nzu twenyine na n'uwa gatatu waruhari sibye karurwa ngo twarimo mu nzu dufite umugambi wo gukora urukundo sinari nzi ko byamera gutyo mu gitondo cya kare cyane nabyukanye umujinya nazi icyo nabaye tewa boy mu mushake mu mupima ibimoge komete nyinshi z'imbera nkumiza uburozi ahiga mana yanjye wabuze kiza kuri njye kandi ukabuze n'ukuri nyamuneka we bashaka kubona nangaye ibyo naruhiye babitwaye nyamuneka we bashaka kumbyina ntanjyana subire ku ikari niyo navuye siba 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 ibyo wabonye tsimba tsimba simba simba ibyo wabonye siba 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 ibyo wabonye simba 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 ibyo wabonye siba amagambo menshi yuje umujinya mu gicuku cyuje umwijima umutima wanjye ubura ubusobanuro erega nanjye singe ngira madamu nkunda cyane agira umutima ukunda cyane ntawatwumva tubicamo amarira y'ifi ntiwayabona ndapo wandaheza fo umwanzi mubonesha imboni nabyukanye umujinya nazi icyo nabaye tewa boy mu mushake mu mupima ibimoge komete nyinshi z'imbera nkumiza uburozi ahiga mana yanjye wabuze kiza kuri njye kandi ukabuze n'ukuri nyamuneka we bashaka kubona nangaye ibyo naruhiye babitwaye nyamuneka we bashaka kumbyina ntanjyana subire ku ikari niyo navuye siba 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 ibyo wabonye tsimba 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 ibyo wabonye siba 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 ibyo wabonye tsimba 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 ibyo wabonye siba